Nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obetie nkwasɛm mo mɔden aso bɛfrɛ obi bi ɔbɛn no aso wɔ sɛ nkwasɛm ebre edu frɛ wo yere frɛ wo nua frɛ wo kunu frɛ wo ba na ɛno wɔ ntie nkwasɛm nua onim awurade no nim sɛ nyankopɔn asɛm mmara na ɛwieɛ no na wɔfa kristo sɛ ne kra gye nkwa deɛ wɔfa kristo ne kra gye nkwa no nso awurade ɛserɛ sɛ ɔmoa no na nkronkron hyɛ ne ma na ɔntumi nyina pintin kɔsi yɛn nyinaa sɛ kristo pie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛmsomfo akwahefo na ɛde asɛm yi brɛ mu ɛfiri life word media ministry ɛhɔ a wopɛ sɛ wohwɛ akyiri kwan a www.lifeword.org wobɛnya nkwasɛm ɛwɔ hɔ ɛne deɛ mɛsrɛ sɛ wopɛsi trase na yɛabɔ mpae adomfo mmɔborɔhufo akwannya wode ama yɛn sɛ yɛntie w'asɛm bi ɛni ne yɛ adwene ani wɔ w'asɛm mu ɛnti w'asɛm ase ne ɛtuma no mmɔ sɛ wopie a ne wakɔa ade bia meka sɛ mu biara anyɛ ɔyeraba ɛne wase nade susuo den mu ɛna bɛbɔ mpae amen onua yɛwɔ so ɛno ɛkyɛ nnoɔma nsia a twerɛsɛm no ka sɛ awurade akyi neɛ dɔtɔ sonsono no ne ɔtan awurade tan nnoɔma nsia ɛdɔ sonsono no deɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ a awurade sɛ ɔmpɛ koraa sɛ yɛn yɛ kristoni sɛ wonyɛ kristoni wobubu saa ɔbra no ɛtia ɔyɔnko saa asɛm wei yɛhunu wɔ mabusɛm ɛti nsia Proverbs chapter 6 ɛyɛ ne yi mu edunsia ɛkɔsi edunkunu ɛso ɛne atwerɛsɛm no ka sɛ adeɛ nsia yi ɛna awurade ɛtan ane na adeɛ nson no ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ deɛ ɛtɔ so ebio so ɔsi ɛni a ɛtra ntɔn atorɔ tɛkrama ɛne nsa a ɛhwie mogya a ɛdi bim gu akoma a adwene musuo adwene akoma a adwene musuo adwene ɛna ɛnan a ɛyɛhare tu mmirika kɔ bɔne mu na adansekurumufoɔ a ɔhunu atorɔsɛm ne deɛ a ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyam Bible no ɛka no pefee sɛ awurade akyi saa nnoɔma no awurade ɛmpɛ saa nnoɔma no ɛkoraa ɛne nti me nua wotie me sɛ awurade mpɛ a na dɛn ɛna me ne mmienu yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛtwe yɛn ho ɛfiri saa nnoɔma no yɛdi kan a me ne wo ɛkyɛ ɛsɛ mɛpotɔ kakra na masan kyerɛ mu ɔsɛ be mindful of your words ɛsɛ yɛhwɛ ɛsɛm a bɛfiri yɛn no mu aba sɛ yɛhwɛ no yie yɛn no mu asɛm no ɛwɔ tumi a ɛpagya adeɛ ɛsan so ɛtwe saa ade korɔ no ɛba fam ɛtwa sɛ yɛhwɛ enum asɛm yi enum kasa na asɛm biara a bɛfiri enum abɛbra ɛsɛ yɛdwene ho ne mmom no nka mɛkamfo ama sɛ debia ma asɛm papa mfiri w'anum mmra ne ahummɔborɔ asɛm mfiri w'anum mmra saa nnoɔma no nam ne mmienu ɛsɛ yɛdwene ho sɛ yɛhwɛ yɛkasa no yi bɔni bɛsɛ sɛ we shouldn't talk anyhow ɛsɛfa sa yɛwɔ ano nti ne yɛ sɛ asɛm biara na ɛsɛ yɛka asɛm bi hwɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ owura ano ɛnyɛ wo ɛna ani atirɛ ani ntɔn dodo ɛne nti no ɛsɛ yɛhwɛ yɛn yɛkasa a yɛka no yie yɛtumi de owie ne de ba Our words have the power to build up or tear down. tumidi adie sii na anu ya nso etimi ede enoma ba fom se ede how na atitie de ba asi avoid gossip kwa sa any pape mu gossip and slander sadia no on adi or how any was say ye ediba enipantem tadam di ka kan se mutiem nsem ni bia saware o wonsam na de ba ko a o ye ye ebro nyakopon bo onipa o boy na adam boy na if na okohwe edin trum on bible si enwre biara o nyakopon sane na ono wo bobon komo no ba obonsam hun se sab anyankofo wo yi tena wa ye dwuma dia and there only baby agina to a fa kwenye biso brana adam so no wa hin o akoda o obi aye so ye do ho jawo na ya bo se so ba so mebo o na wa koda jawo re the bible see ho no na wo bonsam bo wura mo se ah kwa beda ho obi sa so den na koso ho brofu ta kasa what's going on do you have besides what is going on now? We fry say cancer. Yes, yeah, we are not cancer. Be mindful of our words. It's true. Now, come concern gossip. Any papa Muslim. A throw. A day or how near to tear. A day bar. Also, Yanko Ponsi. You indeed be dear with your duty and Sakanam, dear with dear. Asi dadi esa bekanu uwu na bede ibu bozamzo debi dadafo enti eye nunu enti no asi debi nemmom no da madi mbadi sa edua ibi no mani na bede betie na mno nyankurpo ab a wo de se ni onyankopo abo bezo ni nyankopo yepe oh ene Nyame seni pama onya bibi jano. Bi kwa kase nyame eni ho. Yakupon ni ho. Ase kusua body mu hwehwe mu nti. Na wo hane bo. Ana de bia meti sa azam se wo hane bo. Eden na obasa si weso. Nyame fa ye boni cheye. Safo ina ye adwen sa no. Nyame fa ye boni cheye. Na onjie. Safo no enji onyankopon nti wode. Wode ntutuye ni pape mu. Ebiba, usi obi kwa hauna ya titi mwa bafa na damfo na wakasa nyamisam achila numa ni parazisano. Wasi nyame tao. Nyame ntama kwa bobo hieni. Wabo sikeni. Tepi. Ono nyame titi mpo. Nini opeso wa yeno. Ano ye. Untumi ensi sadia. Unyankurupo waka fahu. Nimu mdia waka fahu no. By the end of the Bible. But when you have for Bible quotations, but we say, a brown young book called Catcher, as I said, Cocoa Catcher, or Henry, say, see, in a better no, or say, or dine any extra fish look as I already. Or some Cocana man, yes, or Henry is a care. Won't I be woo, now Yara will own tow, that shall fear some man, see. Do ye and say, Sans or noon, Yankupon won't get down, dear Pantino. Bible say, or done any traffic, you can say, oh, already kai. Now, I have a cabby beside your daddy, and I have a catcher on Yankupos on Kai, Conconsanana, and a papa, and I have a gas on Yamin Kaiwana. When you out to Sasa Kravadrin, was in Nea Dumbre, and Nea Quajita. It's a new one, or their Hawa home. Yes, you in Yankupon, you have a fanadi. The SEC wa my mind swore. Look at what has happened. In other words. Huh? Yeah, they're gonna have a woo. Nanso, yes, baby. Ah, SEC wa Thailand. Any pa woo. So, any pa suru nyankopon. When you know, they say, at a mood and a ɛbɛyɛ hu sɛ yɛantwe yɛ ho mfiri saa noma wei ho ɛna nipa pre nipa pre nipa pre wiase wei agye onyankopɔn hɔ ɛna ma mo si saa da tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet si ebre bi no edipa bi ye wadwe se obesi twene ye akodu onyankopon jen na bibie no obetini asese wadwen na mo onyankopon e wo san ko fo we die ya mbo kasa mo ahitia is nothing can change their mind ebi chira se they are one accord but wo no oko person wa ko penya ko fun ayi si debiri banenye du se no kwa kisofra basu onyankopon mo mo ne kwa mo enya mi pay so Yabasumi Radi. We shall worship the Lord in the truth and the spirit. And the spirit and the truth. Dijai. I'm concerned about you. But more than so, we see in Pantem. Nija is a woman, a pun, near a dear Aban in Pantem. Seek to resolve conflict. Say, yes, I know, man. Nese o how ni atitie ni o tan na de ni pantema ye bo modin se ye bet we see so nyame kwa so de de ni nyam amon nyankopon ye modin se ye ma ya ani de bi de no kreda na de ato ye see si o nyantem ama bibiara ashe o nyankopon eni mi nyam mi ni awuti mi ene ye kwa jida o chine ni wo o de awo wo ho I know what I know. You are kind of seminar for 120 years. I don't really do very bad. But you need it. Very dear, very big. So you're ready, Diana. No man, I said, Painting, I was sleeping in my body. I could paint him in my body. But I could transit to woo. I could part much and then down correct his custodian. That is because we are senior and we are triabonica. We are biara, obedient. Bible says, obedient. Do I know Pem? Says, because you are ready. I come back to you. Who's sorry? You bet you. Only I am, sir. I'm quite genial, dear. I say, if you like for the media ministry, you want a bar, won't you? I am a song for Aqua Hayford, and I'm no more chasing. The telephone number is 0244869499. 0244869499. I beg for you to Hayford Jackson at ymail.com. Hayford Jackson at ymail.com. I'm sure. I'm a normal. I'm your case. In Shrano, so till Nakopasa from Lifeway Media Ministry. Bye bye.